yo, 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 yo. Play DMC, play DMC. Manju F. Toco la Play D. What up, what up?
Yeah, yeah.
Twende. Kijoji poji yoti mpoki ndo mapacha. Noti kwa yoti malipo moshi ndo na upata. Kondakta, daina uli kisha jikata. Pigwe bao, hapo menaswa na skari mtata. Pera mpera zaide kino yenye shamba. Hasos na bamba, saka wa mshiko kabla uje danja. Toa dongo kisha uchezwe kama dada. Wiki mada ulese manga hip hop, ayuzi apa. Toa dongo npike mchuzi kama mboga. Na kufunza maisha yaki uswazi uswazi bila woga. Bila shaka na tiki hata mkiroga. Mindo maji ya baraka mrafiki wezi kunyoga. Oh, eti bongela buwana, tafota funa yondogo, tajita bongela msichana. Tuwa shima mindo wigi la vijana, kunja ndita weki dima, visho wigi la kimama.
Yeah, yeah, Faye DMC, Nikona Blaze B, Blaze B, Maju F, Maju F in the building. Yeah, boy, yeah, yeah, Faye DMC, Nikona Blaze B.
F na manjuka yu ya mdundo wa Blaze B. Fans na warusha siyo bongo ni Brooklyn. Sifanyi makuzi kama mpuzi au kilaza. Laza na sambaza nyuma mic ni mduzi. Vibuzi
wa IFM.
Na wakaza bila kamba paka wanite shem. Siongei na watoto, sichezi na vikopo. Chizi sina pacha mindo kura mindo doto. Na kwenye msoto, wabongo yoto. Yomba hana soko kwa jina ni mwisho mpoto. Niko boosti na lepela usingizi. Dogo chama pepe hindo imaya ya machizi. Acho mchizi, toto ndizi nyama. Wezi shindana na chisi, weni chombo shenda mlama. Tazama, na vunata yu ya kiki. Lawama na zimwaga yu ya biti miki siki.
Faye DMC, niko na Blaze B.
Blaze B,
Maju F, Maju F in the building. Yeah, boy, yeah. Faye DMC, niko na Blaze B. Maju F in the building.